Kalata ya Paulo yolembera Akolose, chapitala 1. Paulo, mtumwi wa Khristu Yesu mwachifuniro cha Mulungu, ndi Timoteyo, mʼbale wathu. Kulembera abale oyera mtima ndi okhulupirira a ku Kolose mwa Khristu. Chisomo ndi mtendere kwa inu zochokera kwa Mulungu Atate athu. Timayamika Mulungu Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu nthawi zonse pamene tikukupemphererani. Timayamika chifukwa tinamva za chikhulupiriro chanu mwa Khristu Yesu ndi za chikondi chanu pa oyera mtima onse. Chikhulupiriro ndi chikondi, gwero lake ndi chiyembekezo chomwe muli nacho chodzalandira zimene anakusungirani kumwamba. Munamva kale za zimenezi kudzera mʼmawu a choonadi, uthenga wabwino amene afika kwa inu. Pa dziko lonse lapansi, uthenga wabwino ukubereka chipatso ndi kukula monga momwe zakhala zikuchitikira pakati panu kuyambira tsiku limene munawumva ndi kuzindikira chisomo cha Mulungu mu choonadi chonse. Inu munaphunzira zimenezi kuchokera kwa Epafra, mtumiki mzathu wokondedwa, amene ndi mtumiki wokhulupirika wa Khristu mʼmalo mwathu. Iye anatiwuza za chikondi chanu chimene Mzimu anakupatsani. Chifukwa cha ichi, kuyambira tsiku limene tinamva za inu, sitinasiye kukupemphererani ndi kumupempha Mulungu kuti akudzazeni ndi chidziwitso cha chifuniro chake kudzera mu nzeru yonse ya uzimu ndi kumvetsetsa. Ndipo tikupempherera zimenezi ndi cholinga chakuti inu mukhale moyo oyenera Ambuye ndi kumukondweretsa mʼnjira zonse, kubereka chipatso pa ntchito iliyonse yabwino ndi kukula mʼchidziwitso cha Mulungu. Timapemphereranso kuti Mulungu akulimbikitseni ndi mphamvu yake yonse ya ulemerero wake, kuti muzipitirira zonse ndi mitima yofatsa ndi yachimwemwe, ndi kuyamika Atate nthawi zonse, amene wakuyenerezani kuti mulandire nawo chuma cha oyera mtima mu ufumu wa kuwunika. Pakuti Iye anatipulumutsa ku ulamuliro wa mdima ndi kutibweretsa mu ufumu wa Mwana wake wokondedwa. Mwa Iyeyu ife tinawomboledwa ndi kukhululukidwa machimo. Mwanayu ndiye chithunzi cha Mulungu wosaonekayo. Iye ndiye Mwana wake woyamba kubadwa ndi wolamulira zolengedwa zonse, pakuti zinthu zonse zinalengedwa kudzera mwa Iye. Zinthu zakumwamba ndi za pa dziko lapansi, zooneka ndi zosaoneka, maufumu, akuluakulu, aulamuliro ndi amphamvu, zinthu zonse zinalengedwa kudzera mwa Iye ndipo anazilengera Iyeyo. Iyeyo analipo zinthu zonse zisanalengedwe, ndipo zinthu zonse zimamangika pamodzi mwa Iyeyo. Iye ndiyenso mutu wa thupi limene ndi mpingo. Iye ndiye chiyambi chake, woyamba kuuka kwa akufa, kuti Iyeyo akhale wopambana zonse. Pakuti kunamukomera Mulungu kuti umulungu wake onse ukhalemo mwa Khristu, ndipo kudzera mwa Iye Mulungu ayanjanitsenso zinthu zonse ndi Iye mwini, zinthu za pa dziko lapansi kapena zinthu zakumwamba. Iye anachita mtendere kudzera mʼmagazi ake, okhetsedwa pa mtanda. Kale inu munali kutali ndi Mulungu ndipo munali adani a Mulungu mʼmaganizo mwanu chifukwa cha khalidwe lanu loyipa. Koma tsopano Iye anakuyanjanitsani mʼthupi la Khristu kudzera mu imfa kuti akuperekeni pamaso pake oyera, wopanda banga ndi wopanda chotsutsidwa nacho, ngati mupitirirabe kukhala mʼchikhulupiriro chanu okhazikika ndi olimba, osasunthidwa kuchokera pa chiyembekezo chimene munachigwira mu Uthenga Wabwino. Uwu ndi Uthenga Wabwino umene munawumva, umene wakhala ukulalikidwa kwa olengedwa onse a pansi pa thambo, ndi amenenso ine Paulo ndinakhala mtumiki wake. Tsopano ine ndikukondwa kuti ndinavutika chifukwa cha inu, ndipo ndikukwaniritsa mthupi langa zimene zikuperewera pa masautso a Khristu chifukwa cha thupi lake, limene ndi mpingo. Ine ndakhala mtumiki wake mwa lamulo limene Mulungu anandipatsa kuti ndipereke kwa mawu a Mulungu atunthu. Chinsinsi chimene chakhala chikubisika kwa nthawi ndi mibado, koma tsopano chawululidwa kwa oyera mtima, kwa iwo amene Mulungu anawasankha kuti awadziwitse pakati pa a mitundu ina ulemerero wa chuma cha chinsinsi ichi, amene ndi Khristu mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero. Ife tilalikira Khristu kulangiza ndi kuphunzitsa aliyense mwa nzeru zonse kuti tumupereke aliyense wangwiro mwa Khristu. Ndi cholinga chimenechi, ine ndikugwira ntchito molimbika ndi mwamphamvu yonse imene Iye anachita mwa ine.